down when I saw you. Nilitamani nikueleze how I feel, how I feel, how I feel. That was dream come true. Allow macho nikukonyeze. Maybe you can feel, can feel. Asu moyo ungekuwa kitabu, ningefunua uone yaliyomo ndani. Ini mwenzako napata tabu, sina furaha tatone. Nionege imani, oh my Lord. Oh, oh, oh. Macho yanaona kama umekipu, yes. Moyo unaona kama umesema no, no, no. Macho yanaona kama umekipu, yes. Moyo unaona kama umesema no, 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 yeah. Kusema kweli inaniumiza, inanimaliza, na sijamaliza. Inaniumiza, inanimaliza, na sijamaliza.
Babylon. Yeah, Chibonge nimekuwa kimbao mbao. Ghafla, chui nimekuwa kinyau nyau. Paka sijui na yosema nimesahau. Vita ya penzi nimekuwa kama mau mau. Nikiona sura na konda, nikiona chura na shindwa kubonga. Na kuwa mburura maskini omba omba. Kutwa na zurura kutuliza kidonda. Maumivu kama yangu anayo konde boy. Na mtuliza mwanangu au skonde boy. Macho yanaona yes, akili inasema no, 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 takukasia.
Oh, oh, oh. Macho yanaona kama umekipu, yes. Moyo unaona kama umesema no, no, no. Macho yanaona kama umekipu, yes. Moyo unaona kama umesema no, 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 yeah. Kusema kweli mi
inaniumiza, inanimaliza, na sijamaliza.